thuthula enhlizweni yami. My baby, mina nawe sathola.